Kun Radio Sagale Americati.
Radion Sagale America with Attack Abeyanga Jimatat, Galgareke Sasa Alamafola Kajal Kabeyanga Sasa Dit Metro Bandi Kur Sagal, Digdami Lamav Digdami Shanarat, Washington DC Rakadabar Sagan Tafan Oromo, Ambajal Kab. Agaye digdami tokko bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaw dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarra antuu jubee horaati.
Bisummaani namoo daandiitii dhaggeeffatoota keenya akka moltan guyyaa irraa baatiin yookaan ji'i guutummaa United States keessatti ija biiftuu daati yookaan dukkaneessiti ka jedhu kaniklus jedhamutu ta'uuf jira. Namni baay'een sana ilaalaa jira yeroo ammaa kanatti matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Tilmaamni galii guyyaa dogoggora qabaachuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny dubbatanii jiru kanamoon amma jedhe irratti ogeessa saayinsii haasofsiisnee jirra gara boodaa dhiyaata qophiin ispoortii sabbaa dabareeti. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Doniin qajeelfamaan misaayila barbadeessu tokko arra Singaapoor irraa gama bahaatti doonii daldalaa tokko wajjin waan walitti bu'eef jecha humnoonni galaanaa Yuunaayitid Isteets akka deemsa humnichaa irratti qorannaan geggeessamu ajaja kennanii jiran. Baatilee keessatti haala akkanaa uumamuunsaa kun kan lammataa ta'uusaati. Doonii humna galaanaa US 7th Fleet jedhamu kanarraa akka gabaasametti haala arra bo'oo Malakaa jedhamtu cinatti uumame kanaan ooftonni doonii Ameerikaa 10 achi buuteen isaanii kadhabame yoo ta'u 5 immoo madaa'uun isaanii beekamee jira. Sanarraas miidhaan doonii sanarra jechuudha miidhaan aga tokko ga'uun isaa beekamee jira. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Jiim Maatis utuu imalarra jiranii arra Joordaan keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haala sanaa fi balawwan sanatti hidhata qaban galaanarratti qaqqaban mararratti qorannaa Admiraal Joon Richaardson geggeessan kadeggeran ta'uu hubachiisanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waraanni Yuunaayitid Isteets Afgaanistaan keessa jiraachuun waan faayidaa hin qabne jechuudhaan eega waggootaaf arrabsaa turanii booda arra garuu Afgaanistaan dabalee Eeshiyaa gama kibbaatti waraana Yuunaayitid Isteets bobbaasutti ciccuun isaanii maaliif akka ta'e ibsuuf jiran. Arra galgala magaalaa Waashingtan irraa alatti haasawaa dhageessisuuf jiran kanaan maaliif akka tooftaa isaanii jijjiiran ibsanii waraana Yuunaayitid Isteets kuma hedduu ta'u dabalataan gara Afgaanistaaniitti erguudhaaf akka jaja kennantu eegamaa jira. Waraanni Yuunaayitid Isteets waggoota 16 Afgaan keessatti geggeessameef akkasumas immoo waraana dheeraa ta'e kanarratti eega qorannaan baatilee hedduu geggeessame booda tarkaaffii kana fudhachuudhaaf murteeffatan pireezidaantichi Yuunaayitid Isteets. Kaleessa waa'ee kanaa kan dubbatan ministeerri ittisaa Jiim Maatis karoora sana gad fageenyaan ibsuudha baataniyyuu karoorichi Afgaanistaan qofatti kan fuulleffatutu hin taane biyyoota Eeshiyaa gama kibbaa mara karoof jalatti hammatu ta'uu dubbatanii jiran. Poolisiin Ispeen keessaa Baarseloonaa gama lixaa keessatti namni isaan arraa haleelanii ajjeesan kana leellaa shororkeessotaa dhiyeenya magaalattii keessatti geggeessame lubbuu galaafate sana qindeesse ta'uu mirkaneeffachuu isaanii dubbatu. Namni Sabraatis bakka jedhamutti haleelame ajjeesame kan Baarseloonaa keessatti haleellaa shororkeessummaa geggeessame qindeesse Yuunis Abbu Yaaqoob jechuudhaan arraa Tiwiitarii irratti poolisiin beeksise. Ministeerri dhimma biyya keessaa Katalan Yohaakiin Foorn raadiyoo afaan Katalaniin ibsa kennaniin mallattoon jiru martinu Yuunis Abbu Yaaqoob haleellaa boombii konkolaataa minibaasiitiin geggeessame namoota 15 kan galaafate sana duuba jiraachuu isaa agarsiisa jedhanii jiran. Maadhee shakkamtootaa 12 of keessaa qabu keessaa poolisoonni namoota 4 qaban yoo ta'u kanneen biroon garin sani polisota ne jesaman kani moto insa gafa san gege sama ke satti duman jira mejira lambi wanangola hoggana Jose Eduardo dos Santos kawaggoto soddomi saddeti boda yero durati foggana kabira filachudaf gammachudan qoppawa jiran lambi wanangola milione demi sagalta ankesa irrejresi sani dos Santos male hoggana kabira biyetti ke sattin bekan filannolen ammandura gege saman ke satti dos Santos walin dawdan akkan jifata turani kadubata majiru ammagaru itti irmata kaninjir reyoto kanata unsa lambi wanbiyetti heddu gammachi se jira Rejresi sani darga gota katan namoni sagale kennan parti motumma MPLA jedamu logi dinagde geggeessa ojit ebensa heddum mese jechudan mufanna sarra qaban dubbata jiru namon dire heddun sani gare mormitu kapardama biyetti kesset barcuma saddet qofa qabu filudaf akka qoppa jirani kan san dubbata jiran kanda wanna sani rendebia Kadawanna sani Sudan kibafi Uganda ke sat umratan presidentin Kore fanno di ma kasadarka dunya garelen Sudan kibake saf biyot olla ke sat warwaranan warwaransa wagota sadif walakka sanat umrud af karadan dame maran karasiasa waditu dubbachur af charraki gochur ala filando kabran kaban jechur an ake kachisani jiran hoganichi fanno di ma dunya Peter Murer Sudan kibbaaf Uganda qofatu untaane biyyoota addunyaarratti walwaraansi mancaase kanneen akka Siriyaaf Yemenille daawwachuun isaanii beekamee jira. Furmaanni tokkichi gareenee warwaraananis ta'e gareelee wallolan walitti dhufanii dubbachuu qofaa jedhanii jiru hoogganaan kun oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kada geeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany tilmaama galii guyyaaf gibiraa laalchisee hojiin hojjetame dhibbarraa harka 40 dogoggora akka qabu beeksisan hanqinni hubannoof ragaa akkasumas hattummaan mootummaa isaanii gatii baasisaa jiraachuullee dubbatan. Qaamoti hojii seeraan alaarratti bobbaanillee akeekkachiisaniiru jiru jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Muummichi ministeericha xumura torban darbee galma Laalibalaa Sharaatan Addis keessatti daldaltoota kutaa biyyaaf Finfinnee keessaa waliin marii geggeessaniiru. Mata duree marii ijoof muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam kan qeeqan keessaa rakkoo baatii jalqabee irraan deebi'a rakkoo jalqabamee qabee hamma dhumaatti mul'ataa jiru waa'ee gibiraa ta'uu dubbatan tilmaama galii guyyaa gama laaleen muummichi ministeeraa gama mootummaan haala uumame akkas jechuun ibsan.
Yenyaa sawwachi yaadaragu tilliqu sitat attaqaalaay gabii hin yelaxafut. Attaqaalaay gabii zimbilo sitay gadaa gibiru bini akkan doona yaalala.
Namoonni keenya dogoggirri isaan hojjetan galii walii galaati kan isaan maxxansan galii walii galaa hin alaalamu. Nama gibirri meeqa akka ta'e hin beekneef rifaasisaadha. Sharafamee gibirri 2003 ta'uun irra ture miliyoonaan kan jedhu waan itti maxxanfameef nama bidda keessa buuse taasise kun dogoggora tokko. Dogoggorri inni guddaan lammataa immoo hojichi ennaa hojjetamu uummata walitti qabnee mariisisnee jirraa sana kana goonee jirra jechuudhaan gabaasi kijibaa dhiyaate namni dhimmisaa ilaallatu sirriitti utuu hin mari'atiin. Dhimmootarra darbamantu gatii guddaa nu baasisaa jira. Kanaaf naannoo sanatti hanqina ragaa fi hanqina hubannoo uumametti hattummaan dabalame rakkooleen mudatan hedduudha. Akka tilmaama keenyaatti dhibbarraa harki 40 tilmaamni galii guyyaa rakkoo akka qabu hubannee jirra.
Kanaaf jedhan Hayilamaariyaam dogoggora uumame kana sirreessuuf keessumaa Finfinnee keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu dubbatan. Kaabineen magaalaa Finfinnee Martinus akka bobba'u taasifameeraa jedhan. Akka qajeelfama lafa taa'ee jirutti hawaasa daldalaa waliin mari'ate furmaati kennamu yaalamaa jira jedhaniiru. Gama biraan immoo tajaajila warshaaf industiriiwwan kabiroo irraa argachuun rakkisaa ta'aa deemu laalchisee marii sanarratti yaadi ka'eera. Waa'ee kontiroobaandii laalchisee akkasuma rakkoon jiru laalchisuun irratti mari'atamee jira. Keessumaa galii biyyattii ijoo ka ta'e bunni balaa keessa bu'uullee daawwannaa isaanii Sudaan yeroo dhiyoo tuquudhaan ibsanii qaamotii hojii seeraan alaa hojjetan gama ilaaleen ተርካንፊን አከፈደተሙለ አከከችሰጭማ ከነኒጅሮ በኃይለ ማርያም
በቅርቡ ሱዳን ነበርኩ። አብዛኛው ሱዳን የሚገባቡና ኮንትሮባንድ ወደ ማከላይ ገበያ 50% የሚሆነው ነው።
የሮድ ዮ ሱዳን ደቀንቱሬ ቡኒ ረሄዱን ሱዳኒን ሰኑ ኮንትሮባንዲ ዳኒ ገረገባብ ዮሌሳት ከንጥያቱ ዲበራ አርከሸንተ ሞካንጃ ተመቆፋ ካን ኮንትሮባንዲ ዳን ዴማጅራ ከነከንጎደን ሚለሳኒ ቶኮ ገባብ ዮሌሳ ካንሞ ሱዳን ከሰከነን አበተኒ ለማኑ ነሞ ቶኮ ተወጀታ ዮካንሞ ገሬ ቶኮ ሰነስሬስና አመንቲጀዱን ቀባ ኒስሬስናስ ገሬ ኮንትሮባንዲ ቶአቱ ጭማተይ ኡንዴ ሴንጅራ ለፌ ዱግዳሌ ተው ጨብስኔ ስሬስና ከዳ ቆፋን ወንቲተው እንጅሩ ገባረት ቆረና ጌጌ ሳጅራ አርከኬ ሰንሰሳ በዳ ቦደ ጆሌኮ መነኮ ወንቲጀዱ እንጅሩ
ትልማማ ገሌ ጉያፍ ግብረላልች ሴረኮ ኡማ ሙሳ ሰባ ሄማሌን ገባ ሳቱራን ረኮ ከነራ ከኤ ደልደልቶን ገባ ሀንገ ጩፈኒት ገውን ሌቤ ከማዳ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካስ ከነረት ገባ ሳሌ ሄዱ ኤሱንሳ ኒያደተም ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኦፒ ስፖርቲ አትሌቶቲ ኢትዮጵያ ዮሚፍ ቀጀልቻፍ ሙክታር ኢድሪስ ሻምፒዮና ለንደን ካቶር ባንደር በረጥ ወሉማገል አትሌቲ ብሪቴን ሞ ፋራሞዋን ሞአቴጅራ ማለከና ለንጅስቶ ተሳኔ ሻምበል ቶሎሳ ቆቱ ፋባሴ ሻምበል ቶሎሳን ወራ አትሌቶ ተከናወሊን ለንደን አቄኬሳ ቶኮ ሻምበል ቶሎሳ ነማ ኦፊፉ አትሌቲ ቱሬ ሶራት ፍንፍኔት ብልብሌ ዱብስ
አንያም ኦጋሪ ደም ሸኖለሊ ሲቻ ኩመለንቻ ተቆዱት
ምን እንፈፈከና ፍካት ለንጅፍቱ ነማ ማቃም በበካም ከይሳ ከዱሪ ዱሪ ይልቀምነ
የሮ ደርጊዳሰኒ መከራፊያ ከይቸን ቱሬ አንሊ አትሌቱ ማን ቱሬ ሰቦታ አቺማሌ ይስጥልከበ ይገልጸበ ክለቢ ሞገርን ታበ ክለቢ ሰንፈቻ ያዶልን ባናፍ ሞጅረንት ማክሬን ሲስተው እንደንዳለ
እንፈ ጆልን ፈከን አፍናመ መቃም በበካ
ዮለ ክለቢ ሰኒባን ይገዘኝ ያበራ ተሽዊ ዲፋራም ተሽዊ ዲላ ቦደሞ ቀነኒ ሰኒስ ኢብራሂም ጃይላንፋ ገዘቤ ዲባባ አመልያን ጅረኒ መሐመድ አማንፋ ጆልን ትሉንዱ ክለቢ ሞገርራም ባሴቹ እንደንዳለ
ሞገር
ለሚኒ
ጎል አሃ ሞገዳለ አሃ ከናፉዮ ጆለ ለሄዱ ለንጂሳር ማምባይ ሻምበል ቶሎሳን ጆለ ሄዱ ለንጂሳ ሲምባይ ጉዶ ስግለት ፈናማለ አማለ ሻምበል ቶሎሳን ማማለ ጆለ ለንጂሱ ጅሩ አትሌቶታ ሄዱ ለንጂሱ ጅራ ወጋት ደምሸኔት እንዱራት ጆለ ለንጂሴ ጅዱ ዳበ ገን ኩዳኔ ለማት እንዱራት ደብ ያማለ ዶታን ተደብ ውጅራ ጀዳ ቢያ ጋም ደም ተሻምበል ቶሎሳ ፈከና
ማለ በከና እንዴ ንጂሩ እንደማ ወለጂዎቹ እንደንዳ አሃ ለንቻ ተቆጥ
አሃ ሜቢ ያላፋ ከደምተ ለንጂስት ቀብዳ
ወልርጎም ኦሎምፒክ ከሲድኒት እንደ ከና አትላንታ ትል ማንማል ለንጂሳት ረይ ካን ወልርጎም ያድንታት ለ ሸኒ ፍጃት አላለኝ ሲ ጆለ ሞአተል
አሃ ዲዮ ካናሞ ወጋሻን እንዱራቲ ገራ ፌዴሬሽን ባህረን ቢየ ባህረን ደምተ ለንጂሳታቴ ያካ ለንጂሳባት ነጥምተ ሜ ኪሎ ሜትር ያገምራ ለንጂስታ ማል ለንጂስት እንፋ ለንጂፍት
ማሪዮ ለናራ ዳኒ ታንቲ ሲ ወንኬኒያ ሲንታን ቢየቴኒ ለክ ተንጅረኒ ታናለኝ ቢሳት ወጋሸ
ወጋሜ ግለን ጅፍታችት
ወጋሸ
ሻምባርካም ያግባርካሜቾ
አና ይገልዴዮ ጋተኩት
አሃ አትሌኑ ፉፍትዮ ድሯኔ ሜትር ያገም ረድርጎማ ባቴ በር መረው ሀጋም ዋንጫ ሁለት ወቅዳ አፈምቴ
ጣብቲ ቡዳንጋይ ሞኩደኒ ምንሻለም
ኩምኩዳኒ ፍኩ
ማስኮለም ሲብረት ለ እ ማስኮረት አፍራፋም በእንለ
አሃ ሜትር
ጣብቲ ቡዳኒ
ሜትሪ ኩምሻኔ ፊ ሜትሪ
ሜትሪ ኩምኩዳን
ኩምኩዳን ፊ
ኩምሻኔ
ሜትሪ ኩምሻኔ ፊ ኩምኩዳን ጎማባ አሃ ዮም ዳብ ደርጎሚታን
አይ ቱሬ ጋ ጋራው ጋሱ ደሞንታይ
ሜ ከናፉ ደርጎሚ ደርጎሚ ለንደን ተነደ ቢና ደርጎሚ ደርጎሚ ቱራ ካም ቱር ታተለቲ ኢትዮጵያን ማዳሊያ ሻን አርገተኒ አክት ቆፖፍታኒ ታግጉ ደርገነ ሜ ቢያት ደቢ ማል ባዳሰን ጆለ ካም ባዳሲ ከነሜ ማል ፈካት
ቀርሺን ኩምስታፉርተማ አርገተኒ ተቆፋም በይ ለመፋን ቀርሺ ማሰጥማ አርገተኒ አከሰከስ ጉደኒት ቆደኒ ሱንዳ
አሃ ማክለንጂ ሰተኮትናማ ጆሌታን ለንጂፍቴ ወጋ ሄዱ ለንጂ ሰባታኒ ዮክ ቢየ ደብያኒ ሲማናን ከናኒፍ ማልፈካት
simanna gari godami fijolle undafu
ijolle sun kese enfal enjist shambel tolosa ijolle mo ansun kese enfal enjist
amma kuno muktari siramuti kan tokufa be muha fara mal en anmalle enje ga ya shugara kangaru
almazo
le akasuma ga abba warashi wo jumare met shilele misaru montur
me jabeni jara mal fakkat me muha fara mochu wandikamete ijolle atletoti ethiopia ra walqarqarane muktari fqaje yomif qajel charra walqalqarane moro walqarqarane temwa muatani me mali jari mali walqarqar me atmanatime
inni muha tamu andandau gareeda no wal garqara male tokko duro ta ee tokko duuba ta ee wal garqara male kamo no anne imbeena kana fu akast ko beese ga ayulle
aha ja chu fakena fna minbeene me atille njiftin betan wa mo mbenu me mali mo achi fakena fa
mal gona si ti amma dali itarin duubani kabinjereeni yomi summo durabu iti kabinjereeni akuma karan darbu do woni akuma no lal tani
aha
kara yo mahafara na kanda barre ko dani masan to kwa sanati chufani mo
aha je chuni dadab season
de mal kara kara matti chufani speedi kaba wannoni muktar speedi on kabuf gomi fi dabar suro we muktar mo chuni mambet itikut
aha muktar fi
taktiki da icha daga wannan kun
mallam guddati ni jolle bawa chifte
ega garu taktiki da drus wal mobes nu sunna kana tirra wan turre
aha
jonde skurs ne sha kala sa turre ne kama ngo
aha malikum malum durani jirmo mala hara atgatfid
ah mala hara da mala fil
aha mal hara konene qofa fidmo na momolin do doftan malkan
mari numo beknati wor namne ko sirritti be kamoti
aha
mala dama
ijolle sente jenna mal jeten
karmo tokko nu jalan bo neit kabne gai
jolle stadium isenu fdemu jirani maljet jolle kanane ke sumattu yomi fifi muktari maljeten
baqa muktar du wonqabi yenne yomi sumoddo marsan tokko ga afi akai sendebar sinenne
aha jari muwate gale jennanat maljeten
engamman negat sumattu legamman yett lebi yett legamade wangari ga ga antur
amma muktar fanna ma yomi fifi fanna ma jabenna af egeri egatani muwab wani fulab wani jedaneti war egatani jabenni sani mal fakkatana minbenne num
jolle durano cimtu da be taktiki ma na micha timbaran ne male jolle durano cimtu da yomi fis muktar ne jolle cimtu da kanafu isan ga cimina sani san jabe cinet ratu jenne cha kanan
nama lenji sa mal badasan nama kan jolle lenji se gal kana mal badasan
anille akuma san argatan ittana bagadde ga ayka
agam kuma furta mo soddo
karshi kuma furta ga me argatte wala leenji sa wala na wanante
kuma frantan kan marrate
kasi ga ayi
jechu me kalmazille siga fadda kalmazme male isim moten almaz duru maju jajjabdu be kamtu male isim moten malakamit isim mal jette gorsit na meddu walin gorsit
isin le garu wal gorsna turreyu almaz garu isin barin gaddat le kasuma tur yakuma mo atin ustefte nin diru da subste tani kuma kudani chin garu thailand gudda kabde kuma be kam thailand ni shida tinma tu dabalte fi ino jitti gana wa gulgala kintu ram cayo
mali isi timtifan jira aha mali isi ni
abba
aha
isi abba warashu lele ngisada walin mariana kabti gari kabti durano duri sandra di biti tani amma kuma kuma kudamma atte kuma shanille odo yero era gabatti shakalo odo yero era godatte imorti ritanan aman
jarsisi walin manjetani gorsitani isi jarsisi lengisa
halishin condition ni shi restu dalle baka kama sulle tamanni tasmawu walin lagnicha
dan saman shambel tolosa qottu guddo galate fana shambel tolosa nam waggadi dami shani durata atleti hedule atletot etiopia hedule nji sabaye fakena klabi muger keset takna mgezanya berrafa tatete nama ka ganzebefa atletot hedule nji si asinga hejeda armanduralet gafa ganishani duralet bi bahiren lenji sabaye jeda amma mo atletot etiopia lenji sujira jeda mali inni atletot adai name dole mariate tinjechu mali inni dai muwafara kabad bara heddum mu amin muwachise malikun amalle garille jarsa lubbu bulwanta efi malikum egarille simil kaina jannani shambal tolosa guddo galatefna kopin sport sarasuma ansora halaketi nagam bulla shambal tolosa malika e malikan ketelle mal naga sita u naga wagahis ayye ayye
guyya harra batin yokin ji gutum ma united states keset ijabif tudu kanesite kan eclipse jeramutu ta ajira gaddid dunshe kuta Oregon wala kees America qabe ammam andara galana Atlantic kuta South Carolina beef tudu kanesajira Dr. Tullu Banti Baca kuta Washington kees akajiru وايت وورث يونيفرسيتي برسي سابرنوت فيزيكسيتي جالن نيتواسوف سيسي
اكليبسيني غوسا غورغودا غارلاماتي كودو داندينيا توكو اكليبسي ادو جيداما توكو اكليبسي جي ا جيداما اكليبسي ادو ني جيدامو يوما لافتي في جي ا في ادوني ترارا توكور مارغاماني تا ياچان ادو جي ا في لافتي ترارا توكور ماتااني ifa adurra argachu qabnu sana jini nurati gadde sitiyachat erokana adu fi lafa giddu jiatu gala
zakar akana jechu
eye
innikano
innikani mo yomma lafti adu fi jia giddu galtu mali fi aduni ofi bobateti ifa matashe nulati jini garu nutti balakesi male ofi matashe inkabti sa balakesu sana mo adurrati argati yomma lafti adu fi jia jiddu galu wambala guest one in kamne fi jia hin arginu jechara kuni mo hal kanne mulata ero baye
pafa anglizi mal jeda manni kun
moon eclipse jeda ma yokin mo lunar eclipse jeda
inarra mo mal jeda
inarra solar eclipse jeda kuni guya mulata
wan kana unduma mal tu fi da doctor tullu
yero qaba yero murtaetti adu fi lafti fi jini kuni sarara ta korra mata anira darbe darbe ne mulata akka kana total eclipse miti
gutum matin dukana
dukana weye ni harra adda hangodu total eclipse kuni yero baye mulatu oga sagaltami sagal harra dura ero jalqaba mulatera sana boda harra ero jalqaba fi total eclipse kuni state of united states ke satte mulatu jalqaba cha
gara kam fatte mulat
dura ocean izat galana tachi lafarat ma mulatu jalqaba oregon irat jalqaba achi jalqabe diagonali gadidema gara south gadi jalgadema numaratti south carolina ratti maichara lafaratum lachura sanabo galanatti kesatum latachara
gnemoni tokko gafi ka su fakenya fi guddinni adu balinnisa kani jiao jiwolin argu aduni dacha dibba afur guddatti jada attam gode ji gadide sedu kane sudanda
e guddina wal chala sirri garu total eclipse kuni akka lafa hunda ratti mulatu lafot hamma tae totally bloki gochu dandesi automatic nota tu yu gadis ni she dukanesu bakka dandau qaba partial eclipse ni gutuma state in united states ga te mulata partial echanimo ifni akka gutuma gututti lafa hingau garu hamma tae dimes mase sajjerane te ma enni kuni anta u dandau totally baka bloki goruka automatic natu yulu ifa do danda amadai
akasila jettani jini ifa durrafute lafatti calakistu fiti ho ishein gubujechura
eye she achirati argatenu tibalakesti male homni sasimo baye dadabada amni she dilallada
jini
jini
daqiqa yokin sekondi yokin ero amamif mulata wanti kundukanaun
baye gababada adeekar lamato bakkato kotti yero gababa mulat maleti saati lamad duwara oregon rajal qabe masaus carolina qatamurutti jalqaba ware boda tokof deega kurajarati jalqaba oregon ratti andamu mo ani lafarati ani south carolina kumaratti mulatu saati lamafi deega ftami saddeti ratti ware boda ana malallu kana achi gaura fi baye adeeta dani de majechara kana fu yero gababa das bakka to kotimulat
America ala wo donit mulatujra
America ti ala Europa wala kamata e United Kingdom partial eclipse mulata West Africa retle North West Africa re partial eclipse mulat kabadi afi gare ya
amma se harra kana adda kan gode gutumma matti jaga diddu ta ufi jechu
eye total eclipse nu madukana yero eclipse sunu hamma lebakka to ko maamulatu state of our ram kurafur jedamani elmaamu oregon rajal qabe south carolina dukkanu matta ayomma jende bartu omni adwochi gadi akuma drasatti de ni taa
debe ifajachu
eye
e fakenya figa technology ngudate dufe namoni toko toko elektrikani tunta in solar jechun humna adutin manakeesa televizhini lalu min ambishefatu wana dadajira isankun nimida mujachuda ero dukana usanati ero adutti gadidda
warri directi sunlighti fayyadamani miidhamuu danda'u. Garuu solar powerin baay'eensa sa'aatiin mataa murtaa'eeti walitti kuufatee ifaa yeroodhaaf kennuu danda'a. Garuu warri bakka kuufatan hin qabne humna isaa dhabuu danda'a. Directi machuma aduurraa dhufuu sana argata yoo ta'e miidhamuu danda'a.
Egaa akeekkachiisa sabaa himaan kennamaa jirutti biyyoota waan kun itti mul'achuuf deemu kana keessatti namoonni ija isaaniitiin ilaaluu akka yaalle gorsama maaliif?
Namni yommaa dukkana keessa jiru ijji leensi isaa hin bal'ata. Yommaa ifatti ba'u immoo dhiphata. An aduu immoo addadhaan godhu paawariin aduu baay'ee guddaadha. Ifni ishee guddaa waan ta'eef yommaa inni dukkaneessu dukkanisuun yommaatti darbee immideeti ariifannoodhaan yoo ta'u. Ijji keenya amma ajjeessa of godhutti ifni sun yoo galu reetinaa keenya miidhuu danda'a.
Kanaaf dukkana sana keessa turanii akka ifti ba'uu jalqabutti ijaaduu sana arguuf yaaluun sirrii mitii jechuudha moo yeroo dukkana sanas?
Yeroo dukkana sana hin ilaala namni garuu yommaa ilaalu yommaa aduun itti bahu sanatti miidhuu waan danda'uu fi mana siriidhaan ilaaluu qabu. Isaa mana siriinsaa immoo xinnoo addadha mani kanaaf. Hojjetame jira normaal mana siriin kana dhoowwuu hin danda'u wanta kana. Ifa sanatti sodaatama malee dukkanni rakkina hin qabu. Garuu waan lafarratti mul'achaa jiru ilaa arguu danda'a namni.
Ija ishee arguu dhiisuu jechuu?
Dhiisuudha eeyyee.
Egaa amma har'a akka arguuf jirru kana ji'atu ija aduu fi lafa gidduu dhufaa jechuu?
Eeyyee ji'atu lafaa fi aduu gidduu seenaa yeroo seenu sana ifa nuuf qaqqabuu qabu sana nurraatti dukkaneessa jecha.
Namoonni tokko tokko amma feesbuukii keenya irratti akka barreessanitti bara dhumaa ga'e jedhu inni kun dhumaatii biyya lafaatiif mallattoodha moo maali yaaddu?
Wanti kun waanuma bara dheeraa keessatti deebi'ee dhufa malee waan haaraa miti durumayyuu waan jiru waan ta'eef mallattoo yeroo dhumaatii jedheen amanuuni. Kuni waanuma saayikilii godhu garuu yeroo saayikilii godhu yeroo dheeraa fudhataa deebi'ee dhufuudhaaf jecha malee. Waan durumaa jirudha wanti kun.
Dooktar Tulluu Bantii deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Addis galatooma jiran carraa kanaan laachuudhaaf.
Namoota naannoo ikilipsiinitti mul'ate jiran keessaa sooraan nama dubbise qaba.
Warra ammaa lafti tun dukkanti tun Poortilaand Oregoonii jalqabde Poortilaand Oregoonii tun lafa Ameerikaa gama dhihaatti argamtu tokkotti achi jalqabde achi gara Saawus Kaarolaayinaa lafti dukkaneessa akka tokkoon harki dhibbaa harki tokkoon ammoo harki 50, 60, 70 dukkaneessa deemti ji'atti aduu fi laaf jidduu maraa jechuun nama dubbisuu jiru kun paaster Haroo Guyyooti. Paaster guddoosi galateeffadha. Maan argite reefu sa'aatii agam duratti lafti isaanii dukkanoof paaster maan argitan?
Ji'atti dhufee aduu dur maraa warri jennee naaf jennee duraan dursee hojii dhufeetuma itti deemaatum dhufee aduu dur maree jechuudha. Sa'aatii 10 gara lafteennatti daqiiqaa 18 irratti ture.
Akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 4 fi daqiiqaa 18
ganama. Amma immoo lafti deebitee ifuu jirtu jechuu gara ammaa ifaa ifii deebi'uu jirtu.
Agama dukkanoof dukkan akkamiiti?
Akka dimimmisa galgala ta'e.
Ani qaanqee xiqqoo tokko argitu?
Qaanqeen xiqqaattullee nuum jirti. Ammoo laaluu iyyuu hin dandeetti yoo ministeerii amma kiyoo sun hin laalte malee kiyoo aduu sun yoo laalte malee laaluu iyyuu hin qabdeen dandeettu. Aduulleen xiqqoo hin jabaatte ammoo dhufteetuma dur maree jechuu jii aduu nu laallu.
Daqiiqaa gam ture? Dukkante ture?
Daqiiqum lama. Marti amma aduun ammallee akka dansa diimisaa irra deebi'uu jirti amma aduun ba'aa deemuu jirti.
Maan ta'a saniin jedhan maanirraa yoo eegadha saniin jedhan wanni nama gorsan faan jirti akkan ta'a faayidaniitiin?
Tokko hin laalinaa jedhan yoo ministeri sun hin laalle hin laalinaa jedhani. Kanaaf maaf yoo ta'e ilti nama dadhabuu dandeetti kan jedhu yaada qabanii karaa dhiyeen kanaayyuu ibsa turanii.
Guddoo wal argu jechuun dimimmisa akkamiiti?
Inuma wal arganii hin argan namni alum dhaabatee laala walum arganii ammoo dimimmisa kan cuf dukkanaa'ee dukkana yookaan ammoo limxi isaanii miti dimimmisum galgalaa jechuudha.
Dukkan siphee miti ammoo dimimmis galgalaa.
Dukkan siphee miti.
Ayyee paaster guddoo galateeffannaa kanaaf aduutti durumare Oregoonii jalqabdee godina Ameerikaa 14 keessa dabartee ittiin gassa Kaarolaayinaa dabartee jechuun paaster guddoo galateeffannaa nagaa keessa.
Galatoome.
Nagaa keessa ayyee.
Nagaatti.
Qophiin keenya har'aa kanumaan xumuramaa qophii boriin olitti deebina nagaatti bula.